mamedi.
Ee, ke a le dumedisa bamamedi ba Motheo FM gotlhe mo le leng teng.
O sa pa tlogeka tlhe mongadi.
Motho wa tlhalosetsa le mo ba le te dipona ba tsena ba ke ba basanesa ba tshase. Ga re tse botshaswa ma ba tshase.
Fela wena ke a gola mme o di tlhokometse bane ke motho ya ratang tsa botle. Ee, ntate le letlalo ke a o bona gore mme o teng. Ee, ntate a letlalo le wa bonala a mme hae o bophelong ba hae.
Ee, a ke re nthose di a rekiwa gona ga re tse bidirekisiwa ka shop.
Yena o tlatla ka tsone.
O tla ka tsone.
A o semare ntate.
Mabothata ke tsantse e tshaswang ga ngata o tse o tshola number one le foundation le
cleanser le e tepe tse supileng.
Gona re tsoga re tshasa fela o tea a e seng eno. O tsenyeile ka.
Ke tsona tsa boteng tate re ke ne ditabeng tsa rona tsa sengilena mamedi ke itse ka mantaga wa tseba re tshotlhatsa ditšhelete go na le engwe ke e boneng ntse e buega le dipapatso mona tlhokomediso ye nne e fete mme go na le dibaka tse mmalwa tse adimanang ka tšhelete tse molaong tse e le nne tsa qoswa le banka ke a gopola engwe kila nna tlhalela ditabeng e qoswa ka gore e kadimana ka tšhelete ga bohlaswa gore ga ba tswafe go kenya sekolotong se ba tsebang gantle gore ga ona motlhang o tlo tswang go sona
ke nnedino
ee ntate
bothata ba dikoloto ke gore ga o qala o ya o lo batla sekoloto di tloa fela o santsane o le on a disadvantage ee kore ga ke tsebe ka sesotho ba reng o se o le ka tlasa kgatelelo ga o kgone go ipuelela goba ka nnete o tlhoka sekoloto seno so jwale batho bana ba kadima ditšhelete ba na le gore banke ntho e bitswang advantage ka batho ee le ga ba bona gore ka nnete sekoloto seno ke kwa kgone go se patala ba go fe sona e be gore go nna le mathata ga o sa kgone go patala mara jalo go na le molao o bitswa National Credit Regulation Act e leng gore e bua ka gore ke sekoloto sa mofuta ofeng se o tshwanetse o se fumane and o tshwanetse o chargwe di-interest tse kae so go na le dikoloto tse ngata tse fapaneng so o ka nna thola gona le ntho e bitswang bo di-developmental finance ke tsa gago ba tlo etsa bo dikgwebo jalo-jalo go na le bo di-revolving credit ke sekoloto se e leng gago se qete o etsa sekoloto ba ntse ba o kadima tšheleteng ya gago se o e patetse bone banka interest fela ga ngata di bentse di etsala mo di-credit carding go na le bo di-emergency credit mo e leng gore ka nako eo ke sekoloto fela sa month to month ko gore o batla gore o qete kgwedi ena fela o na le mathatanyana o bona le bo di-long term credits so ga ngata ntho e re fumanang kore batho ga ba tsebe mofuta wa sekoloto se ba se applyelang ee o bona le ntho tse bitswang unsecured le secured credit tse tura haholo ke tsena tse bitswang unsecured credit ke tsone tse re tlo buang ka tsone haholo today
tlhokena o tsona ntate ebile qela
ee unsecured credit ke sekoloto se lengwe ba o fa sona ka ntle o security ka mantswe a mangwe ga bana ntho e ba ka e nkang ga o se o tlholeya go patala jalo goba banka riski e golo ke teng ba ka o chargeang close to maximum ya 5% per month which means ke 60% ka selemo tšhelete o tshwanetse o e patale back and then sekoloto tseno ke tsone tse qetelelang dikentse batho ka gara mathata magolo because ga o etsewe assessment e loketsweng gore e etsiwe for sekoloto seno
o motho ena a ka gona kapa tšhe
gape le bamamedi ba na le go etsa dintho tse e leng gore di etsa gore motho a ba kadimang sekoloto a se ka kgona go bona gore a ba indebtede ga kae tse dingwe ba dipata tse dingwe because wena ga o le a credit provider ga ngata gagolo o tlo kgona go bona fela dikoloto tse a nang le tsone with other registered credit providers ga a tsamaile a ile kgoneng money mo di-40% le di-60% ga o se tsebe wena sekoloto seno o makala a se a sa kgone go patala ga ile mane mo bankang dikgate tsa gae bankang di-ID wena ga o tsebe as a registered credit provider so mathata a nna dimo
mme ke sekoloto se e leng gore o ka se kgothaletsa motho mongwe a dipese
no bophelo ntho e nngwe le nngwe ga o ka e sheba gantle ke sekoloto ga o
tswaapara ke sekoloto
ga o tsoa se o she ke sekoloto ga o tsoa fela o lapile o sokolota mmele wa o dijo tshwantse di teng ee so sekoloto ka bo sone ga sena tsietsi tsietse ke ka mokgwa o wena o sebedisang sekoloto ka teng. Ee, so sekoloto sone se tlamehile se nne teng, and sekoloto seno o tswa ka gore wena o etsa eng, o kolotela dintho eng. For example, ha o kolotela go ja o qeta consumption, o kolotela go apara, o kolotela ntho se ka reng tseno, e nna le mathata ga o se nkile sekoloto se fetang go ya ka moo o ka kgonang go patela ka teng. Ma ha o kolota, o kolotela go ntshetsa bophelo ba gago pele. Mohlala, sekolo go education, batho ba bangata ba tla ithola ka sekoloto. Bodulo re ntse re thola ka sekoloto, dikoloi ntse re thola ka sekoloto. Ee, so o tswa ka gore sekoloto seo o se etsetsa eng. Go na le dikoloto tse nnyane tse tshesane tse bonalang kare ga di botlhokwa gakalo, ke tsone se kgosa mathata. E le ko bontshe mohlala, ga o entse sekoloto sa diphatlho, o kolota 3000 sekoloto sa diphatlho, banka 200 rand ka kgwedi, e bona le se tšhelete e ngata. Until o nna le mathata, ba banka 200 rand eno ya gago e be e le gore bonto ga e kgone go utlha, e rejecta bonto eno, and-e o ne o ntse o patala bonto maybe 3000. Sekoloto sa 200 se ntse gore se segolo se se ka kgone go patalwa. So mathata ga a ntse a oketse, ga kgwedi e fela o se o kolota 3000 yane ya bonto plus 3000 ya kgwedi, o se o le 6000 behind ka baka la sekoloto sa 200. So go na le ntho e bitswang credit management, e leng gore wena le moeletsi wa ditšhelete kapa wena o ka kgona go iketsetsa ntho e bitswang credit management, o kgone go manage dikoloto tsena tse o nang le tsone.
Ntate, ge ke o raya kolokoto re tla gotlhela go tsone. Ke rata ga o buile ka eno ya credit management. Ee, mamedi ka go adima le go adingwa tšhelete. Wena mamedi wa Motheo FM 88.5 motse wa ngatsi ya gona, re le metsotso ya 14 pele re kena gore nnyane ya 10 o mong mohadiphesi. Ga re gatela pele, go na le ena e leng gore o fumana gore dikoloto tsa gago di ngata, bona bo o seosa digone jale go tle bana ba reng di le ngata di le jalo, re ka o thusa gore re o buelele. Batho bana ka o fela ga e be yane no ntse o molefa 20 rand, o tla mofa 5 rand, o tla utlwisise, ge tla mo etsa utlwisise.
Ntho eno e molao,
e molao
e kotsi ga o sa utlwisise.
Yana e bitswa eng mohadi?
E bitswa debt administration.
Debt administration,
o bewa under administration.
Ee,
ho bolela
jalo ka manga o municipal.
So
ara re jwalo
na ka
tshwane a le ntse ba ke le
ntshwane. Ha o bile ka under administration, o bulela ho wena o se o hlulile o itole na tshelete ya hao.
Eh,
o hlulile jwale debt administration ka o madimabe ke a court application e tswang e leng o na le a court process, o na le judgment ya grantiwa, then o tlamehile o followe dintho tseo. So bongata ba batho ba keneng ka hara debt administration ba kene ka ho hloka tsebo haholo. Re kopa le batho ba bangata ba e leng gore ka nnete ba ne ba tlamehile ga ba sa kena moo. Jwale o se o le thata ho tswa ka moo, because o tswe ka mono o tshwanetse o etse na application ya rescission of judgment, rescind the judgment yano. Kannete yanong o tshwanetse o fane ka mabaka o bo o ya court gore why wena o ne o kena ka ga ntho tseo. So bothata bo bogore ke bo latelang, ga e be go na le sekoloto sa 1000 rand o ntse o se patela 100 rand within selemo o tla bo se qetile sekoloto seno. Ga o se o se patela 5 rand o tlo nka lemo tse tlhano o se qeta, and o tlo patela di 5 rand tse ngata go feta 1000 rand o ntse o e patela yana. So before o etsa any debt administration, advice e ka e fa motho ko number one, a kopane le financial advisor, because financial advisor ha se motho a rekisa dipolicy. A proper financial advisor plan o tla etsa ntho e bitswang go renka dikoloto tsa gago. We do credit ranking, o di renka ko o bona gore o na le koloto tse kae, di na le dikoloto bokae, o patala bokae ka kgwedi, di-interest tsa teng ke bokae, di setse ka temo e kae. Then we do structure tsa gore re ka di fokotsa ka tselefeng. Ke yone ntho ya pele tshwanetse re etsa eno, ke yone e bitswang credit management. Taba ya bobedi, ga re qeto di renka, re qeto di analyze jwalo, re ka o advisor le gore o ye o batho ba o kadimeng dikoloto one by one, wena self o negotiate before o etsa debt review. Debt review is a last resort, kore ke ga nka se go kgothaletse gore o qale moo. Ee, ke di na le insurance he o no sa itsebi jwale wena o thole hore o sona le mathata because mathata a mang ha hlaika go le bohlaswa mathata ka hlaka o ka kula o bo sa sebetse o bo applylwa no work no pay so u bo gona tshelete nyane so ha se bothata bo ile ngore o iketseditse bone o ka tebelwa mosebetsi o ka nna le strike so ha se case ya bohlaswa motho ntse ka ofela tse ding ka nnete e ke bohlaswa mo o decide ngwa ha o batlo patala so ke kgothaletsa gore ha o qeto o tsa renkeng eno ya di-credit tsa o kgone go tlisa dikoloto tsona le tsone approach the credit provider o bone gore o na le any arrangement a ka o etsetsang yone na ba ka kgone go etsetsa di-arrangement ha o le mo di-crediteng tse ngata o avoide ntho ya gore ha o lo nka sekoloto se sengwe nale nto e bitswang consolidation of debt o lo nka sekoloto se ono nka bo se qetile ka 6 months o se kenya ka gara consolidation ya go se patala 5 years ha o notlotsekile le tšhelete o bo sebeletsa di fela because sekoloto sane se ono ko 200 rand ya nono e kolota gona jalo se o e patala in 5 years which means o patala 10 rand or 20 rand o tlo e patala go menagane ga lesome because wena o no sa understand dikoloto tse o na le tsone
jale ha o le tlasa administration mono go na le dintho tse o sa kgoneng go di etsa o ka re fa motlhala wa dintho tseo
ee a ke re wena o ile wa tlhalosetsa legotla gore wena ga o kgone go manage ditšhelete tsago ee o tshwana o le ngwana wa administrator ona jwale o keke wa etsa dikoloto tse dingwe tse ntšha ka ntle wa administrator yane a approve ntho tseno ke yone bothata bogolo bo na leng bone so tse dingwe tsa dintho ke tsone tse tsa fa o ka se kgone go etsa dikoloto tse dingwe ha o tsamaya o lo etsa dikoloto tse dingape ka ntle go administrator then wena o se o robile molao wa debt administration o ka nana le some of the consequences kapa ditlamorago tse sa lokang o ka nna le ga nna le ntho e bitswang contempt of court in terms of wena o ile wa fetogela diqeto tse nkilweng ke lekgotla ka bophelo ba gago ee tsona di-consequence tse ngata ga botlhoko
jale ke ha o so qetile 5 years eno ha o tlameha go tswa under administration eno ke obaneng ga e lokela go ba leeto gape le leng la gore o ye magotleng o fumane tsela tsa go tswa
a ke re e ne e le judgment ke ntho e bakata ba sa e utlwisitseng eno e goba o no placeiswa under court management bane ba o manage so a ke o ile wa etsa application wena e o tlameha etsa application ya go tswa ka mono application eno ke gore ee ga ne le nkenya mone ke ne ke na le dikoloto tsa million randa ke dipatetse ka ofela ke diqetile then ke thola dintho tse bitswang di settlement certificate from batho bano ba ne ke ba kolota e tse dumela gore ga e ka nnete o re qetile motho one e be le gone ke tswang so ntho e nngwe e tsalang o ka thola gore le your administrator sometimes ha patale tšhelete ka ofela go batho bano wena o ntsang ka tšhelete but ha e fetise so wena ga o tsebe at the end of the day wena you are still responsible for sekoloto seno
yo ke ipotsa ke mbopa mametse ba bakae ba ke neng tlasa administrator ba sa tsebe ditlamorago tse mpe tsa yona monghadiphesi obane ga se gangata ba ka o tlhalosetsang sa bona fela kegore re tlo managetsa dikoloto tsena obane di ya o tlola le ga ba ka bona ore amaga motho ono a ka tswa ga se ka dula gantle fela etsa moralo o gantle a ka kgona go tswa ba o kenya tlasa bone
ntho o thusa motlhoko kore bongata ba batho ba keneng ka ga tsone ba ne ba sa tlholo ke koloto gakalo ba nkileng ka kopana le bone e ne e le ntho ene ya gore ga motho a o tlhalosetsa gore dikoloto tse o di patelang kao fela di etsa 5000 ka motlhala motho a ba fitlhe wena a re ke na le leano la gore o ka patela 2000 ga se gore 5000 e ntse o tlola e ne o nontse o kgona go e patala mara e ne ntse le boimanyana ma ga o se bona monyetla gore nka sela ka 3000 o bona o ka re e ka nnete motho ono nthusitse motho ono o kentse ka gara dikoloto tse e fetang tse o tshwanetse ko kentse ka gara tsone some of the applications ha di a etswa ha wa follow procedure e hantle ha o etswa proper assessment
e o senya le bitso o taba ya ba under administration kgetlo letlang ha le ha o so tswile
le ha o so tswile ka gara ha o senya le bitso ha kalo
ba le dula le teng
e dula le teng ba kgona ho sheba hore e ka nnete ha go fa tšhelete o na o ka ha tsitse ba le hantle nyana o ba ho ka dimo tšhelete is based on di assets ona le ntsone security so yo ka fana ka yone le tshepa ho lona le nyone ke ka ho ane ke qala ke itse sekoloto se important bo ba ha o sna sekoloto ho hang ha re kgone ho kadima tjhelete because ha re tsebe hore a o motho o kgona ho
patala eh le batla ho ke yona e mmakatsa nyona eno
eh
ha o so batla ho reka phone mara o tla ba le account na re batla ho e bona account eno rena o no lefa jwang
eh ha ho lo ho lo go batla ho bona hore a o le motho na le botsebeng ka gagwe.
So I decided to tell them not to go ahead. I rather continue with how I was paying before. Ne? Jwale, I'm able to negotiate and make payments agreements, but I realize I'm still under administration. Oh, na sa ntse tumelana. Atikin.
Jwale, ho tsantso etswe application ya rescission of judgment. So how ulek atlas are under administration? Baraba wetsa hona le payment plan e bo hitsetsa nyone e bontsha ngo dikoloto tsa go tla diqeta after 5 years ke sa mohlala. So how under that administration ke di tumelelo tse le mongwe le go tla letsone le lone le na le karolo, because le go tla tshwantse le fane ka permission ya gore wena o under administration. So empa e tshwana wena le debt provider ya hao le administrator ya hao le se le nyalane for 5 years. O ka se re ha o tswa wena o seemo se o sa mmatle gore a na ke sa kena ntho tseno tshwantse e kae o ye go gotla gape gore I don't do anymore.
Like
o nontse I do.
No, so, I don't do anymore.
Tshwantse e tsa application gape. So o tswa ka application.
A re o tlhokometse gore ene eo baneng ba e hula salaring ya gae e ngata o feta eo ba lo e lefa mane. Ka mantswe mang administrator le ena wa molefa.
Ee, o tshwantse o molefe le ena. So o molemong wa gae gore a o keep-e mo nako e telele.
Ntate Mzuzi. O molemong wa gae.
A ke batlo shampoo ke batho. Mara ba thusa kae kae, ke batlo shampoo ke batho kere. O tla di administrator ke itse a di thusa. E bana le mo o leng gore ka nnete it's a better option. O na le gore o ye straight for liquidation.
Ee, re tlotla re bua ka yona le yona liquidation eno. Hallo Dimamzo, le nna ke hara debt review, so ke batlile lawyer Noah e tlo nthusa ho ntlosa red flag. Ke kopa number ya ntate mono a se believe fane ka number ntate ao tswa mono eo la o sa moarabe gono jwale tjenana re leke o so thotse ne ke re kenke renke mohala mamedi ho 0655 223 55. Mamedi mo yeng khotso? Re tle ka ntate.